nda ekkitinol no gaas e jeetatiwol lartuki deftere laatanoji go'o e nden be gurtaaki bo fasluwol go'o. Assalamu alaikum mon sobiraaɓe heɗitooɓe, min kofni on be innde Allah jawmu salama giɗɗo koo moye faama e dowo dow laawol goongaaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonɗuka be maako haa foroy. Min cewrake gartuki amin hannde ngam anndingon siriya mon ka laawol goongaaku. En ɗon haa jonta nder jaŋnde tawreeta, bana ko annduɗon tawreeta laati binndi annabo'en artuɗi e nde ɗon jogii defte jowi. Deftere artunde ɗon wi'ee laatanooji. Nder siriya men ɓaawo ha en timmitinino ekkitinol men nder deftere laatanooji, e hannde boo en ngiɗi fuɗɗugo ekkitinol deftere tawreeta ɗiɗawre wi'eteende gurtaaki. Deftere gurtaaki ɗon wolwa dow habaru welndu e hayɗiniindu daranandu dimɗinki ɓiɓɓe Israa'iila diga njeyaagu maɓɓe haa lesdi Misra. Nden kadi hidde ko nasten deftere gurtaaki, ndaarten matawon ko ekkitinooɗe nder deftere artunde nde binndi ceniiɗi. Ɗum kannduɗum masin no maren anndal laɓngal diga deftere laatanooji, ngam ɗum caɓɓawal ngal Allah jo'ini haa paamen e nuɗɗine nder kala ko winnda nder defte annabo'en luttuɗe tokkiiɗe laatanooji. On ɗo ciftora aayaare artunde nder deftere laatanooji na? En janngitoonde fahinde woore. Ɗum wi'aama haa fuɗɗam Allah tagi asamanji e lesdi, ndaa wolde goonɗunde haa fuɗɗam Allah. Yaake walaano kooɗume tawon woodi no geeto gooto tan ɗum Allah no. Ɓaawo ɗon en paamino Allah faarti Aadamu e Hawwa diga aljanna ko ma jarne adnin sabiide hakke maɓɓe. Ngam man hidde ko o farta ɓe, Allah wangini taskara mum ngam neldugo nder duniyaaru dimɗinowo kisnanɗo ɓiɓɓe Aadama diga baawɗe sheytaanu e digam kiita hakke. Allah nder taskara muɗum mbooɗka yiɗino sottugo hakke en. Taskara maako woni no nuldugo goɗɗo mo wonayi nder hakke Aadamu, ngam o rufa jiijam maako haa o sotta nyamaande iwnde diga hakke maɓɓe. Be laawol ngol Allah ɗon no sappina be laaɓɗum noy o waawrata yaafanaago yimɓe hakkeeji muuɗum bila sottugo nder goongaaku maako. Be goonga ko Allah iini daranɗum dimɗinoowo garanɗo laatino iinawol bonngol. Kaddo en janngino bana noy Allah tagri asamanji, lesdi, mbeela e ko woni nder muuɗum fuu. Allah taskitani koo ɗume fuu ngam neɗɗo mo o mari no haaje tagugo. Neɗɗo woni tagdi ɓurdundi her tagle ɗe Allah tagi fuu, ngam innu tagraama dow zaati Allah. Allah yiɗi no mara kawtal luggungal e boongal be neɗɗo, ngam man kadi o jo'ini nder nafsu bi'aa Aadamaajo ruuhu baawangu anndugo Allah. O hokki mo ɓernde waawande yiɗugo Allah, e o halfinimo raayu baawanɗo suɓugo to ɗowtanaago mo malla luutugo muuyo maako. Ɓaawo ɗon en ngi'ino Allah jo'ini ɓenɓe o tagi yeeso poondol ngam o wangina ko woni nder ɓerɗe maɓɓe. Ngam man nyalaade nde Allah tagi Aadama, o barrimo be wi'ugo, sey a nyaama haa leɗɗe kooɗeye nder jarne bana ɓernde maa yiɗi, ammaa lekki anndugo boɗɗum e kalluɗum taa nyaamki. Ngam nyalaade nyaamɗaaki a maayan maayde naawnde, waato a senndiran be am ngam foroy. Ngam man en ngi'ino kaakiraaɓe meeɗen Aadamu e Hawwa cuɓi ɗowtanaago seyɗaanu be tokkaago mo nde ɓe nyaami ɓenndalloore lekkiki Allah haɗino ɓe. Wolde Allah ɗon wi'a ndaa ko ɗum jaanyi, hakke nasti duuniyaaru ngam dalila neɗɗo gooto, be hakke man maayde bo nasti, maayde laati dow yimɓe fuu, ngam ɓe fuu ɓe mbaɗi hakke. Be goonga albalaawol haaɗata dow gadduɗongol tan, sabiida hakke Aadamu en fuu en hakke en, e ngam maajum doole sey maayen potten be kiita Allah. Haa fahin en nani Allah faarti Aadamu be Hawwaawu digam aljanna sabiida hakke maɓɓe. Ngam man hidde ko o farta ɓe, Allah holli taskarawol mum ngam nuldugo nder duuniyaaru dimɗinowo, ngam hisnugo ɓiɓɓe Aadama diga bawde sheidanu e ko hakke tammirimugo. Allah nder taskara mum bodka yidino sottugo hakke en. Taskara mako woni neldugo goddo mo meeda andugo hakke Adamu, ngam mo rufa ƴiƴam mako nden ɗam yoɓa nyamande hakke ɓiɓɓe Adamu. Be lawol ngol Allah don no sappina be labɗum noy o yaforto yimɓe hakke maɓɓe bila sottugo nder gongaku mako. Be gonga ko Allah ini darandum dimdinowo garando latino inawol pottungol. Ɓawo ɗon en gi'ino Allah tabitiniri inare wonde nde be li'ago dabbaji e be waɗugo kolte laral ngam Adamu e Hawwa ha o suuda al'aura maɓɓe. Bana ni Allah ɗon no jangina Adamu e Hawwau no ngenari hakke ɗum mayde e wala yafu e hakkeji sona to ƴiƴam rufi. Ɓawo majum en cuklanake no tariha Kayinu e Habila, ɓiɓɓe Adamu artuɓe ɗiɗo. En gi'i Habila li'anake Allah jawgel ngel wala batte, o hirsingel kangel laate suura dimdinowo tammiɗo warugo nder duniya e maaya ngam hakke en. Amma Kayinu o fondi baɗitago Allah be kuuɗe sembe maako be li'anago mo diga ko o remino. E bindi bo ɗon no mbi'a jawmirawo yerdi Habila e dokkal maako, amma Kayinu e dokkal muɗum o yerdaki. Ngam ɗume Allah yerdaki dokkal Kayinu? Ngam doka Allah wi'ayno ngenari hakke ɗum kuuɗe boɗɗe amma duɗɗitiɗum majum no ngenari hakke ɗum mayde e wala yafuya hakkeji sona to ƴiƴam rufi. Allah tefi watirgo Kayinu dow tubu e ngam o jaɓa lawol gongaku ngol o maɓɓiti, amma Kayinu tikkino e mbari derɗum Habila. Nden en gi'i bana noy ɓurna ɓiɓɓe Adamu tokkori laabi Kayinu. Banani nder jamanu Nuhu bindiɗon mbi'a jawmirawo yi'ino hallende yimɓe ɗuɗiri ha lesdi, anniyaji e numoji ɓerɗe maɓɓe kalli tum. Sabida ɓernde neɗɗo hallunde, Allah annini yoftugo ilam dow lesdi ngam halkugo neɗɗo hakkejo. Nder jamanuru hallundu ndu sei Nuhu tan nuɗɗinno Allah, e kanjum woni dalila Allah umrimo o waɗa kombewal mangal latotongal doggitirde ha ɓen tammiɓe nastugo ngal fuu. Allah muyanino hakke en wakkati nde Nuhu tappanno kombewal, amma ko goto wala mo tuubi e wala mo nasti laana sona Nuhu e saare mum. Nuhu wodino ɓiɓɓe tato, Sem, Hamu e Yafet. Goto nder daygol Sem wiyeteno Ibrahima. En jangi bananoye Allah ewnorino Ibrahima ngam o wurto saare baba maako e o dilla lesdi Kanana. Allah yiɗino wartirgo mo ummatore Hesre, nde nder muɗum annabo en Allah e kisnowo duniyaru tammino wurtago. Kanjum waɗi Allah wolwani Ibrahima be wi'ugo, alatanto worɓe dalila barka, ngam maɗa asli duniyaru fuu keɓan barka. Ngam man nder dottaku maako Ibrahima dañi Isiyaku fodde inare Allah. Nden Isiyaku bo dañi Yaqub. Yaqub mo Allah hokki inde Isra'ila, o dañi ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo. Digam ɓiɓɓe Yaqub sappo e ɗiɗo ɓe ummatore Hesre nde Allah inanino Ibrahima wurti. Kayre woni ummatore Isra'ila. Nder siryaji men tati caliɗi en gi'i tariha ɓiɓɓe Yakubu poɗanka hakkilo, e ko ɓuri nangugo hakkilo ɗum tariha Yusufu ɓiɗɗo sappo e go'ojo. Mawniraɓe maako ɗon no ganyimo, amma Allah barkiɗinimo. Ngam man kadi sakkitto man o warti wazirijo lesdi Misra fuu. Ɓawo majum welo ukki nder lesdi Misra e ha lesdi Kanana fuu be janyugo ɓillare maunde. Dalila welo ngo Yakubu e ɓiɓɓe mum ngalano ko nyama. Nde Yakubu nani wodi no gauri ha Misra, o nuli ɓiɓɓe maako. Nden en gi'i kadi banano Yusufu wanginiri hoore mum ha derɗum en. O yaafi ɓe o ewni baba maako e saare muɗum fuu ngam ɓe ngara ɓe njooɗo ha Misra. Nden kadi ha timmode deftere laatanoji en gi'ino ɓiɓɓe Isra'ila ngo nayno fahin nder lesdi Kanana ndi Allah inanino Ibrahima, amma ha Misra. hanju wadi dum pat dum lata keno ngam ha Allah hibbina ko o wi'ino Ibrahima diga boyma yakende o wi'ino mo andu fakat tayngol ma hodan der lesdi ndingol marai be kuwanan yimbe mari kambe be toyoto be dubi temedde nayi amma mi hitoto ummatore nde be kuwanta dum bawo majum be ngurtoto be jawdi dundi Allah be hore mum don no yowi jungo mum sahingo do kala ko jippi do bibbe Israila fu ngam dume Allah dungani tani rabe Ibrahima be jodo a Misra ewo inani nodo be boles di Kanana ngam Allah yidino hollugo teddungal mum e bawde mum do ko tammi tawgo bibbe Israila en der lesdi Misra Allah wodino anni arimdin go bani Israila en be bawde mako mawde ngam ha ko moy fu andita o lamido lamlambe bawdo jonta ya heditobe der farkuji sedda lutandi en pondu jangugo hawtade a fasluwol aranol der deftere wiyetene gurtaaki bindi don biya Yusufu e derdumen mayi non bo mobgal yidere mabbe Israila en ndaindaytiri bedon besdo bedon duuda be cembidi jamum lesdi heewibe nden laamido keso ummi der Misra kanko anda Yusufu o wi yimbe mako nda lenyol Israila buri en duudenga e sembe kadi en kaba dabare do mabbe ngam taabe besdo to habre wadi taabe kauta be konne en men be kaba be meden be nyama lesdi ngam majum be darni helman en do mabbe ngam dolugobe be kugal chatungal Israila en nyibani Firauna gure chigorde nyamdu Piton Ramses amma konde Misra en duddini toyagobe kambe be burti besdago be dudi ha Misra en kulibe Misra en toyi Israila en be chatal be laskini jonde mabbe be kugal chatungal der lope e birigje non bo ha gese be ndoli be hugo kude chatude kode yefu dellamido Misra wolwani besninobe ha Ibranin koen inde goto mabbe Sifira inde oya bo Pua lamido wi to ondon besnina rewbe Ibranin koen kakkile boddum to dum gorgel mbarengel to dum deyel bo accengel yeda amma besninobe kuli Allah be mbadai ko lamido Misra wiibe be luti be lutti ngorkoy lamido Misra ewnibe yami koni kudon dum on lutti ngorkoy besninobe jabi Firauna rewbe Ibranin koen lataki bana Misra en be sembitbe idde ko besnino wara mabbe be danyi Allah wonani besninobe Israila en bo besdi cembidi masin besninobe kuli Allah ngam majum o hokkibe daygol den Firauna umri yimbe mudum fu gorgel danyangel chakkinegel der mayo amma acce nde hoy koy ngeda hado fasuwol aranol diga deftere gurtaki timmiti to Allah yofi der Siriya men yeso ha en tammi larugo fahin der tarihan botka ka en daran bana noy Allah yawnori gorko goddo e noy o taskitiniri mo ngam rimdin go bibbe Israila diga jungo Firauna on andi inde gorko ona oho kanko wiete annabi Musa mo jam e hinnu e tabiti dow mum min gidi andon no kala ekitinol jitokindirdi di fu don tawedo kasetji to on mari haje maji on bawan windan gomin e min biyan on noy keprotondi mallamato on gidi hebugo bindi cenidi tappadi do buli on bawan windan gomin e min neldan ondi nda her tawroton min lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon midon lorni tarum lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon Allah barkidin on e min don biya on sey yeso be kalimaaji bindi cenidi di ko winda der defte cenide du windama ngam andinki en ha en ekito munyal berde men de a banani tammunde men sembidirta